Baka Music.
Yeah.
It's your boy Bada Toz.
Yeah. Na na na. Da, da. Oh na na na. Oh na na.
Wanted boy on the track.
My baby siamini, wala hisi dhani kama nipo na wewe. Kwa kweli siamini. Mapenzi ya wawili, watatu astahili kiburi tupambele. Wanadai nimerogwa mimi, situli nimetekwa mimi. Naya mapenzi, mapenzi ke. Señorita, señorita, coporora, coporora, mamacita, mamacita. Ah, hey.
Wambie wajue nitazikwa nawe. Wambie tulie nitakufa nawe. Wasiku zingue nitashika mawe. Moyo wangu chukue nenda nao baby.
Ahena, mama eba. Ahena, mama. Ahena, mama eba. Ahena, mama.
Nishapita manzi wengi ila kwako nimepiga stop, stop, stop. Kweli umeniteka kwako ni mateka. Penzi lako limenifunga nimefungika. Penzi linasoma 4G, stack lisomei. Ukilala kifuani laya ni burudani. Umenizidi ufundi chumbani wewe. Ah, napenda nicho. Kama jojo na lainika na tabasamu. Mbona leo pata chimbika. Utanifahamu. Mbagala mbaka tandika. Yani utamu.
Wambie wajue nitazikwa nawe. Wambie stulie nitakufa naye. Wasiku zingue nitashika mawe. Moyo wangu chukue nenda nao baby. Ahena, mama eba. Ahena, mama. Ahena, mama eba. Ahena, mama. Enough.